Entertainment represent DJ March. DJ March.
Kenyan boy, pepe,
March. Cool Vibes Entertainment. Cool Vibes Entertainment. For more mixes and videos, subscribe to our YouTube channel at DEJMARCH.
Brand new banger.
Jina mapya, kila mocha menipa, wananitaki pusa, oh paswa kichwa. Mina majina mapya, kila kona menipa, wananitaki pusa, oh paswa kichwa. Ora. Najua kupenda, najua mavumba, na kama unataka, they call me Kiba Rockstar, rockstar. Na malinga mapya,
follow DJ March on Facebook, Instagram and Twitter at DEJMARCH.
Paswa kichwa, nina malinga mapya, kila moja na mpa, wana nitami sifa, oh paswa kichwa.
DJ March, Cool Vibes Entertainment.
Sema isha wa Mungu atalipa, alivyopika chakula.
love is true. When I feel the same way, I can't deny. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who see this show now?
Vimbele, mbele.
Oh, wanna piga.
Kelele, lele.
Eti kujifanya.
Vigere, kere.
Kwa sisi ya watowezi. Oh, baby.
Vimbele, mbele.
Kale tata ira.
Kelele, lele.
Kwa nuknuko, baby.
Vigere, kere.
Kwa sisi ya watowezi. And I want them to know.
Oh, yeah. Hey, you're the one that love.
What in the know.
Hey, the one I want. Hey.
I want them to know.
Baby, hey,
oh,
you're the one I love. Hey, the one I want.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me one to see. I let your papa, mama. I saw one baby.
You should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me one to see. Ali choku pa mama. Yeah, penzi ni shere, penzi pia vita. Tugombane patanyo siri yetu ya ndani. Aga, napome stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo, kanishusha tamani. Penzi langu si jeze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchipu the ruler, emergency.
Images.
Oh my God, moyo wangu mwenzako ni
mwepesi.
Nisije kufa kwa mapresha ufungwa iweke. Aswa usitishwe na ya
vigelegele.
Oh anapiga. Eti kujifanya
vigelegele.
Kwa sisi ya watowezi. Oh baby
vigelegele.
Pale tantaria
kelelelele.
Mwenuknuko baby
vigelegele.
Kwa sisi ya watowezi.
And I want them to know.
Oh yeah, hey, hey, hey.
You're the one that I love.
One in the know.
Hey, hey, hey. The one I want.
I want them to know.
Baby, hey, hey.
Oh,
you're the one that I love.
I know goodness I
hey, hey. The one I want.
I saw one baby, one for your one baby.
DJ March.
Drop it up, baby.
Hey.
Show me what to see.
Hey.
Drop it up,
oh, yeah.
I saw one baby.
Oh, baby. Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutunu kumia mia. Wakitomi ni kandei, kwa moto baridi si kandei. Tamaruba ni kandei, tuwe wote. I'll come baby, come baby. Sumari kwa nyundo ni gongei. Oh Monday to Sunday, I love you.
Bedi kwa kochi kitanda na chumia.
Iyo kote
kiona kwa juu chini na izamia.
Iyo kote
sungura nipe karote marage siria zoea.
Iyo kote
na kunja kote na fanisho mori na chichimea. Baby
ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge. Tutoke mtoko, ah, boda kwa boda tuteme, chuchu kwa chuchu. Tena nikichoka ni bebe, ni kwako mtota ye. Rafuzi ya pemba rangi rangi, nile gihindi chambi chambi. Na cheza rafuko na bambi, boko boko.
Hey, refanta dopa penate, piro shawe kwa kate. Kaji magolo kwa tinga za kopiga shuti ni kudaki.
Mini kane, kwa moto baridi zigane. Kama roba nkugane, tuwe wote. Come baby, come baby. Sumari kwa nyundo nkugonge. Oh Monday to Sunday, I love you. Oh basi,
iyo kote.
So kwa baby kwa kochi kitanda na ichumia.
Iyo kote.
Kiona kwa juu, shimu mwazania.
Iyo kote.
Sungura nipe karote marake
siya zoya.
Soko, mwanya sauti nyororo. Mususu, kasoro ndombo
DJ
Mabando letu la buku kwa bengu zipaka tumoro mambo iko huku penzi twalila kwa soro anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu sko nzima nzima ukoroge sumu mune mwenefidi bagaro yata watoka mapune mumwe kwa shako tena wafimbe na wanune ishakuwa yako itafune imu mune ifike kunako oh baby kushika kiuno tam kiku chum chum tam nikiku kumbatia tam kolea zile tu baby tam yani paka kisogoni tam tararara tam tam korea baby tufanye wazi wazi watu one picha weka dipi na makopa kopa kapsheni baby walokosa kazi wanongoni wapandishe vipi wapumue kwa oksijeni wambie vimberu mberu sio penzi la mashaka tushaso madua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka wambie mimi beberu sijogola pasaka wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka stili waya ananisugua anagambaya lazizi tena fundi mwaya kazi anaijua haijawahi kupwaya yani kithi ukoroge sumu mune kwenye vijiba vya roho yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavimbe na wanune ishakuwa yako itafune imu mune ifike kunako oh baby ushika kiuno tam kiku chum chum tam nikiku kumbatia tam kolea enzi letu baby tam yani paka kisogoni tam
Finyanga kama dona Makonde na nonya Kama mpira Maradona Kichuya kona Na wakisema na mawege Wambie unerazo Wakiringisha peremende Nitakugawi ya kona Chunga kipenzi majaribu Mabaya sana oh. Na wendo doktor kunitibu Niwe salama oh. Oh baby Anita Macho kama unanita Sasita Kiuno kayondo sista Anita Macho kama unanita Sasita
Show me Una bodes Show me Show me Show me Wow, show me bodes
J-March.
I'm in love with you. There's nothing that wouldn't
majera Upa kama tanga sekera Kwa vino vya paikoko Kutoka manzabe Picha twazi twanga kisera Posti insa wanga kwa kera Bada ya chani kimoko Cause I just wanna let them know I'm Africa muted Africa muted Africa beauty, I you're my Africa beauty.
For more mixes and videos, subscribe to our YouTube channel at DEJMALCH. Cool Vibes Entertainment.
I wish ingekuwa gana mavumba kwa njama noti ni kuonge vya thamani ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami My darling, I need you now. When I'm me, thank you, Mungu nakupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukishawapa wanakwenda. Obasi jilegeze, nikubebe mgongoni. Nika nikudekeze, nikutunze kama mboni. Wakija wapote, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongezi, ulivofunzwa unyagoni Oh baby, asa dansi ni kone Uwabami jo, ululu femi Oh baby, asa cheza ni kone Uwabami jo, basi cheza na mimi Mwyongo mwaropa imi, mchungu kiruziwa Same mara sabini, uo mzungu siajaliwa Kependa chunga majini kwenye ufungu paremiwa Kumbate paritini kwenye tundu kama njiwa Uyo wangu nyama kuti usini jena kibiriti
Asawe
Benzi likagia ukachuki nyumba ikawa kibiti
Asawe
Nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Ile siningia shetani nawe kaja kukuchiti Kobasi jilegezi Nikubebe mgongoni Kitadali nikolezi Kwa miuno ya kingoni Kisho nibembeleze Nirudishe utotoni Weka mate nitelezi Kama nyoka pangoni Oh baby Asete sikituko Oh panwecho Ululufeni Oh baby Asacheza nikone Uwabami yo Basi cheza na mimi Nataka kucheza chura na ingali umesimama Asa onyeshe Unacheza Unataka maja kisima na mwoga kututamba Embo onyeshe Unachotaja Unataka kupiga deki Mima umesimama Embo onyeshe Unapiga
Imara kashikiria
mwacha vime pichwa. Wama hika nipatia, anastahiri sifa. Chuma kizima chanukia, uturi kakifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu.
DJ March
Yendo kocha, nana nifunza kucheza rafu. Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu. Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Kifuani unipaka harua, mikono tende anazi chambua. Kita nani humwaga maua, mingine ata chembe siku anajua. Antoa ushaba. Nani take nini kwake, nyombe sipewe. Iwe pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kani papombero yake, ninywe nilewe. Mambo shaigani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vibweti tuamo. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone.
Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu. Yendo kocha, nana nifunza kucheza rafu. Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu. Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu.
Cool Vibes Entertainment. Entertainment. DJ March
anawaka waka ah,
wahanga wape vidonge. Nimebaini baini wanatapatapa.
Full Vibes Entertainment.
Minawe paka kiyama, tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina. Wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho, nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako.
Katote
hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Kutundu kitandani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Follow DJ Match on Facebook, Instagram and Twitter at DEJ MALCH.
Katoto nyakanga kame mzidi somo na kuhui. Chumba ni kiranga kinaishaga gomo kirungi. Nisakata makirikiri, uniwashaka piripiri. Fundi haswa amekithiri, unipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri, za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri, kama sio wewe. Nichezeshe kidaruso sikuwa manane. Panga, nikande kipanda uso tufunikane. Panga, nipitishe bodala uko tukakutane. Tanga, siepi ni waoputo wasijichangane watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho, nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno kumengua, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Mbuku nibidua, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na shepu, yote monani, misuru waria ni dondoka. Tukimbiza nini sarome wangu, hiyo michezo ya jogo. Unawatiza machini sarome wangu, ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti, minimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti. Chumbani bingiri bingiri zamba zote.
Unatikinyaga ukinyonga sarome.
Unatikinyaga ukinyonga.
Unatikinyaga ukinyonga kweri.
Unatikinyaga ukinyonga.
Oera bakuruwa. Oera ngame. Oera nyunazaiwa. Oera ngame.
Utamkolea aprokoto. Tengani tengani nani kwa moto. Utamnyongea msokoto. Temesumu kali kama koboko.
Mapenzi yananipa shida.
Shida mama.
Nidonde lizuku na tiba.
DJ Match.
Usije baby, kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Mie baby, kwenye msamwana. Wasinga ingenge ninganganga. Unante kinyaga kinyonga sarome.
Unante kinyaga kinyonga.
Unante kinyaga kinyonga kweri.
Unante kinyaga kinyonga.
Olera bakuruga. Olera ngambe. Olera nyunazaiwa. Olera ngambe.
Mwenza konyanga nyanga. Mizari wendo nyanya.
Baby kwa mwanu, nisimamie kama kangaru. Ibane kangwaru. Babu Juma mpige kwa kwaru.
Kwa kwaru kwa.
Asa chambua kama karanga sasa.
Chambua kama karanga.
Ichambue kama karanga sarome.
Chambua kama karanga.
Asa washa, washa. Mutu washa, washa. Songa, songa. Ugangi songa, songa. Pakaji, eji. Pakaji, eji.
Wenye wivu
wajinyonge leo.
Wenye wivu wajinyonge.
Wenye wivu wajinyonge sana.
Wenye wivu wajinyonge.
Wenye wivu wajinyonge kweli.
Wenye wivu wajinyonge.
Wenye wivu.
wivu wajinyonge sana.
Wenye wivu wajinyonge wanakudoa.
Zamani ndo wanavyosemaga wazuri ni wengi ila uongo mwingi baby ukishavyona vya ndani basi wanakumwaga ndo maana ukichelewa dukani miaka moyo kana ni dundaga nawaza isijamangi jirani akakuanga kilo ya unga. Sintano kipande bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche gambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya uridai. Tell me baby love. Oh basi niambie kipi unanipenda ingalisi na domo. Oh basi niambie. Tell me baby love. Usije nitenda ukaniumiza roho. Sikuzi magari ya wakongo mapesa mara nyumba mbezi. Usinichanganye na ubongo nidate kisa mapenzi. Sije kuwekea ndumba umenipendea rumba. Pipi nikija kuduna. Oh oh. Usije mgeze ya puna ukaniachi anguka wana kumendea chuma. Oh oh, baya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande. Bora nikuweke wazi ya nini nikufiche gambe. Tumeumbiwa shika maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya urithe. Tell me baby love, unanipenda ingalisi na dogo.
Siri wangu kipenzi changu Mayo, chaguo langu ni wewe, si unajua mama. Kiniacha mwenyewe utaniumbua sana. Tulipotoka ni mbali, si unajua mama. Katikati ya safari utajani uwa wana. Wewe na mimi baby tuzikwe wote. Nife uniokote ni kuokote. Sasa kwa nini unaruhusu nichekwe? Mkono kauya mtoto usiukate.
Samahani waiter, ongeza glass. Hey, uhudumu, ongeza glass. Samahani waiter, ongeza glass. Hey, uhudumu, ongeza glass. Acha nilewe, nilewe tu. Hey, nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe
tu. Niambie, ni mwingine sina tani. Na sikufunzwa mbaya tabia. Mabaniwe, mimi kwako chali chali. Ndani donda funza nshaga jifia. Bora kukweleza, imenishinda siri. Wendo umeniweka kiganjani. Nani kiteleza, unikoshe na mwili. Chonde usije nieka Kisangani. Nachunga kauli, zirapoza. Tafanya tuwe madui, madui. Kinyotea kufuri ama chofumba. Sije kutamani mabedui, mabedui. Simama wapone yo ma number one. Sitaki mwingine yo ma only one. Simama wapone yo ma number one.
DJ March.
Natamani makosa singe kuepo, usikosane. Oh baby, oh yo. Nasamaha ningekuwa kama kichekesho, tuchekeshane. Oh bila choyo. Naweka wazi, shahidi moyo wangu. Wendo fundi wa razangu. Kachumbani uzandu uzandu kwa kogwerere. Mkuna nazi, wali kwa matandu. Pipweza na ngurupandu. Kuna vyo mixi na chachandu sinaga kwere. Basi junga kauli, ziraponza. Zitafanya tuwe madui, madui. Kinyotea kufuri ama chofumba. Sije kutamani mabedui, mabedui. Sitaki mwingine yo maoni wa Simama wakone yo manamba wa Sitaki mwingine yo maoni wa Simama wakone yo manamba wa Sitaki mwingine yo maoni wa Simama wakone yo manamba wa Sitaki mwingine yo maoni wa
Kunisiti ni mitambu Kinga yangu ya mwili Sielipabiri kuchoma chango Sitaki kafiri Jangiri mwingi wa mambo Moyo waka ukatiri Kondeshwe mwili ajifanye rambo Si unajua Dalili ya mvua mawingu Ikitaka kunyesha Huwa ya natanda Nami si unajua Nimeumbwa na wivu Kidogo tu pressure Ya shuka ya banda Ni haidi
kama utatunia.
Baby, ni haidi kama
utatunia.
Sibaki nkashika tama.
Utatunia.
Baby, ni haidi kama
utatunia.
Wasini pie changama. Usibadili
Vibes Entertainment.
Kipenzi changu na nisikia usicheze katimia walo tabiri. Yeah, yeah. Sijifanye Ronaldinho, penzi utie mbwe mbwe utaribu. Visokoro kwinyo wakupitie denge kukujaribu. Kina kapachino wakakutia wenge kwa mizabibu. Kugongeshe mvinyo ukaota mapembe iwe aibu. Si unajua dalili ya mvua mawingu ikitaka kunyesha huwa yanatanda. Nami si unajua
kidogo tu pressure ya shuka ya panda. Ni haidi kama utatunia.
Baby, ni haidi kama
utatunia.
Sibaki nkashika tama.
Utatunia.
Baby, ni haidi kama
utatunia.
Wasini vye changama.
Subutu macho kupepesa.
Kitulia,
ukinipa kiduchu nitatosheka.
Kitulia,
situpata nguruchu nindeteseka.
Kitulia, tulia.
Hey, nami patulia.
Mahbibu, kwenye maradhi alionitibu. Siri yangu karibu, bado namkumbuka sana. Alionifanya silali, jua kali, nitafute tukale. Lakini atakujali, tali, akatekwa na wale. Alionifanya silali, jua kali, nitafute tukale. Ila wala kujali, tali, haka.
Tapata wapi, kama ile, kumpendanga sana. Tapata wapi, kama ile, nanipende sana. Tapata wapi, kama ile, lompendaga sana. Tapata wapi, kama ile, nanipende sana.
Kwenye pesa nyumba gani, nika kukwa kunijali, haka nikimbia. Alitanganywa na wale, kwa pesa nyumba gani, miungaunga kunijali, haka nikimbia. Alionifanya silali, jua kali, nitafute tukale, lakini atakujali, tali, akatekwa na wale. Alionifanya silali, jua kali, nitafute tukale, ila wala kujali.
Tapata wapi, kama ile, lompendaga sana. Tapata wapi,
DJ March.
Maisha yako yale yumba pale ulipo wapoteza wazazi wako. Yule Salima wajana. Salima na gusa zinga surika gunga weku ye
tenga jimena.
Salima chenis
sande uya yende Yesu mina mwenge Sande mamili sande yule yule Ili Yesu mana we mwenge Sima ya yuke nato zako Ulitha kuwa nato sali Sande mwenge kona kupenda Sande nata kane wako Sande na wana tuja tenda Sande mwenge kona watata wako Sande mwenge kona kupenda Sande nata kane wako Sande na wana tuja tenda
Vibes Entertainment
familia Nini kimefanya utwache Anga
wangali bado wadogo situtunze. Singe mpisha shetani apite, mkae chini wazazi mzungumze.
DJ March.
Ila siwezi laumu, wenda uko sawa. Siju yalicho kufanya baba, ukamwa kwa makaya. Nusu anyo sumu, toka wondoke wewe, yuko mwenyewe tu baba. Hali yake ngumu, dada mgonjwa sana, hata ya panado tuhana. Squeeze shule siedi, namsaidia dadi, na kazi ngumu nafanya. Nachopata na leta, kikizi maitaji, tunakusanya kusanya. Dada natufariji kwa maneno akisema, utarudi, utarudi mama, utarudi, unatupenda sana.
Nara, huku nina vimba kita. Unanga, hata kwenye gisa mami. Basi tulia, kama maji kwenye mtungi baby. Itakulea, ili mradi unipe shiba. Mamolea, itatia ili unawili sana. Nimekuzoea, kini nacha itanyuma sana.
Inanizonga kizaza, kila maesabu inayopiga yanakata. Naisi mababu, mizimu yao imechachama. Au sina tawabu, Mola nionyeshe nyota yaja. Kulia nimelia, nikamaliza leso. Nimekosa kipendaro, ninikasubiria uenda kaja kesho. Nipo dodo sako tengo madro. Mwenye mapenzi atoke,
anitete.
Joto pepe,
anipepe.
Niwe mtoto tete,
otete.
Anideke,
deke, deke.
niepuke gundu.
Oh, oh gundu, benzi ninanichachia gundu. Oh, oh gundu, nuksi imenichukia gundu. Oh, oh gundu, benzi chachia gundu. Oh, oh gundu, nuksi imenichukia gundu.
Coca-Cola Town 07 27 209 106 106 106.
Ama sina bat jini gani kaniva asona jema kwangu inae mtaka simpat vioja tunakara yani vangu vangu mie ye na sina lala na mundi najisonya sonya pendi sasa bila undi imaronya ronya nichapangwa kwa makuti nikabonywa bonywa licha yangu fundi nikapukunywa minata mwenye mapenzi atoke anitete joto pepe
anipepe
niwe mtoto tete
otete
anideke
neke neke
Nini epuke gundu
oh, oh gundu
benzi